Ladies and gentlemen, I am K Dida and I want a song you are sing. From itani tunararwa speakers kedida upon the mic ni gapzo kwenye beat barara bongo cha do sit na fanya usani walitha next time kusha oh ziko momo flow na bado content ziko momo ili wanipe hela to fast be famous nilipo ni talk bado mimi msani with such a fast beat ni fanya rhyme fast over rasta au fast ni kushoot na bambi tunaifanya tukisota hata tukikopa haters wanabeka na nisi hapa na kopa kwa mjanja Mr. DJ usitukanyagie wire hit beat tonight murder acha wivu songa Minisinanga wori yo Ata walete wori yo Walidani mita run I wanna go Nas mama kidete one man now Tricky yao hivi na kwa mwana Gay diga na yo Lakitake ya ipiki ya kibika si chake Minye ndoto na bidisi ya tumayo pata chake Just the other day nilikuwa woshe Laribisho letamane sinje ifunguke Nipata ingalau hela nami nidunge poa Lele pewe kiwanja, mama lisha vinono Sinza peleko shule na bro tuzuru Kenya Jafika nitakako bad boss nikonjieni penye Papa na nyugumi ya menafa nyinini Indas na kaskari but mimi na noa This girl boy online and go let it shine Tunatipea kibish to worldwide Nili boys na girls so apart the message Now my fans to sing along to the DJ to pull up Kevin Menya, yes I am Minisi nanga wori yo Ata walete wori yo Walidani nita run I wanna go Nas mama kibete one man now Kliki yao ipi na kwa mwana Gay diga na yo Album 3 na yo verse 3 Jatesa hadi maji Critics now my fan Shake a leg now upon this You got big dreams Kila mtu yetu akutamba Msanini bidi usiachilie kamba Ukwe the man with the best kama DJN Ama the man with the hype kama DJNZ Nayo nayo my sister don't let go Two big things ones I'm dogo dogo Nina super kaini rada Nina boy chai wanga janja Nina shota madhani kujipanga Nina masanse usini noma Juhi beat joke chai murder Nini silanga Hata walete Wale dhani nita Hawana Mama kidete Tiki yao ize K-Dida Nayo Mimisi nanga Wuri Ata walete Wuri Wale dhani nita Run